Ready boy. Aha. Oh baro ingweno injulanga umoyo no vola wabaro injunanga udondo. Oh baro ingweno injulanga umoyo no vola wabaro injunanga udondo. Umoyo kwange umoyo imbango baro umoyo umoyo kwange umoyo udaho baro umoyo umoyo kwange ubaro amabanga kange ubaro umoyo kwange umoyo imbango baro umoyo umoyo kwange umoyo udaho baro umoyo umoyo kwange ubaro amabanga kange ubaro bembeleza boli bembeleza mashabiki wote sherekea wanachama wote tunacheza nguvu moja sote rukaruka sindo mabingwa ukubunyala timu zote kweli za sindo mabingwa ukubunyala timu zote kweli za tutambua ubaro ndo mabingwa ukubunyala timu zote kweli za tutambua bembeleza boli bembeleza mashabiki wote sherekea wanachama wote tunacheza nguvu moja sote rukaruka sisi ndo mabingwa ukubunyala timu zote kweli za tutambua ubaro ndo mabingwa ukubunyala timu zote kweli za tutambua. Oh baro ingweno injulanga umoyo no vola wabaro injunanga udondo. Oh baro ingweno injulanga umoyo no vola wabaro injunanga udondo. Injuha kamaveka obaro ingwe kamaveka injulanga umoyo no vola wabaro injunanga udondo. Obaro ingweno injulanga umoyo no vola wabaro injunanga udondo. Mkufunzi Linus na Eranga kwenye lango dadi na Kabianga Laurenko Shadi Ambuso Brista wana Henry Bonza na Odoa Debi Viso Tomajuma Daddy Boy Brayo na Epogba Mkufunzi Linus na Eranga kwenye lango dadi na Kabianga Laurenko Shadi Ambuso Brista wana Henry Bonza na Odoa JB Viso Tomajuma Daddy Boy Brayo na Epogba bembeleza boli bembeleza mashabiki wote sherekea wanachama wote tunacheza nguvu moja sote rukaruka bembeleza boli bembeleza mashabiki wote sherekea wanachama wote tunacheza nguvu moja sote rukaruka. Njua kama veka Oh baro ingweno injulanga umoyo no vola wabaro dondo. Oh baro ingweno umoyo no vola wabaro dondo. Kwange kwenye baro mabanga kange niko baro umoyo kwange kwenye baro umoyo kwange kudao baro umoyo kwange kwenye baro niko baro amabanga kange niko baro kwenye baro umoyo kwange kwenye baro Bembeleza boli, bembeleza. Mashabiki wote sherekea. Wanachama wote tunacheza. Mungu moja sote tunaruka. Aha. Kama beka. Kama beka. Kama beka. Kama beka. Oh, baro ingweno, injulanga umoyo.